Habibi Lozi, kipenzi changu changama, nina wewe hadi milele. Komesha wachokozi wabaki kututazama, tuwatoe jasho la nywele. Nimesikia habari eti kuna mtu twamkera, mbona akae tayari? Bado movie hili trailer. Na usiku ni kumate, oh my baby boo, wake ningate ngate, you know I love you. Nikizidi ugomvi unichape, sina farungu, kwenye joto ni pepe, mwandani wangu. Penzi letu kwa ofaya,
litawachoma sana,
kinachotaka sanafsi ubasi sabuni, kwangu siwe na wasi, nishaacha uhuni. Ada, kama moyo jiko basi, wendo wangu kuni. Mapenzi soka, nipe pasi, ntie nyavuni. Tena wasikutishe kwa jumbe zao za kata, mindo kama tiku, hapa jimbo umepata. Mahaba ni tashtiti, na baby unayajua, siwezi fanya ya shishi, uchebe kukubutua. Wambie na ibilisi, watu wanajisumbua, ufupa kashindwa fisi, wapaka utawaua. Dodo, dodo,
nimeokota dodo na mjani wake,
nimeokota dodo,
nitayemkera nishauri zake.
Simba nimelipata dodo,
nimeokota dodo na mjani wake,
omi mwezenu dodo,
nitayemkera nishauri zake.
Na
litawachoma sana,
litawauma,
litawachoma sana,
kwa roho mbaya zena,
litawachoma sana,
na hatuachana,
litawachoma sana.
Asa baby nicheze shengoni,
ngondo, ngondo igwango,
atulicheze ngondo,
ngondo.